wɔn mu ɛkeka ne bibi ebi ho aya na ye agenda setting ɔkɔ abatu ne mu no wonim sɛ enko yie ma no nti wɔ prepare ne nko ɔfo adwene na sɛ de bibi si aya amble mu no obi ho nso na ɔpɛ sɛ ɔka ginger ne nko ɔfo supporters no na ɔmu di na chi na ɔmu hu sɛ asɛ obi pɛ sɛ wo ye bibi ntia anyɛ si obi bi ti sɛ nti ɔmu nyina obi a wo adikudie ntia ɔmu yɛ sɛ but they know very well sɛ ye ntimi nwi abam police station ho ye to abani wi a you see now so interesting say they freed the printing home no di ech omo gina ye ho ne ye
parties no omo ten
e wie ne di egu ka ma corrections na ye ne ye di seal out no omo su dom seal to ballot papers bi e corrections bi a list serial the quantity ya list in fact ya breaking it down to the polling station near the copies ama all the political so they know the number of the 40,000 652 omo nim ye eko ho ye beto aba na ye chiche duru ho ye o checklist and san ye beto aba no 7 o'clock no be bia da kan so a check se ni o me dia mo ni na ye intact party for ho bia ho and san wa fill the first session of the statement of pool obia ho bia obe hunu de ye ye to aba ni wi a ye to no mo ho ye to wi and san no be kan no there's another session B and C a obe ye ama ye hunu mo ballot ye yusu ani sanio manu ye wie ansani ye biada kan so na ya kan ye be kan ye wa three stages nyeso so ma na wedding na wo s1 no